Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, harakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru avugwa mu karere. Mu Rwanda, abahanga mu by'ubumenyi bw'imyororokere baremeza ko uko ukwezi k'umugore kwigishijwe kuva kera hari abo byayobeje. Muganga Aniseti Nzabonimpa yabwiye Ijwi rya Amerika ko abigishijwe nabi babikuyemo ingaruka zo kubyara abana batiteguye. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere Dr. Nzabonimpa Aniseti asanga uburyo abagore n'abakobwa bigishijwe ndetse n'ubu bakigishwamo kubara ukwezi kwabo hari abo biyobya.
Aha navuga ko kwigisha kubara ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore byagiye bikorwa ku buryo rusange, usanga kenshi bigisha ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa kw'iminsi 28. Abagore bose batagira kure ukwezi kw'iminsi 28, ariko ndetse ukabona n'abagore bagira ukwezi kure cyane, kujya kugera ku iminsi irenga 40. Tubabwira ko ukwezi ari iminsi 28 ntabwo ari byo, kuko bose ntabwo ari ukwezi bafite.
Abantu babyigishijwe nabi.
Bose navuga ko ari ukubyigisha nabi, ahubwo navuga ko ari ubuhanga bugenda butera imbere, kuko abantu boko mu minsi yashize y'abantu bigaga imibare, bakiga ise ubumenyi, bakiga ibintu byose babifataga ku buryo bwa rusange. Ariko uko ubuhanga bugenda butera imbere, abantu no bagenda bareba ikintu ku kintu. Nuvuga ngo niba twize ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore, turibe ukwezi kuwo turi kwigisha, kuko kuba gutandukanye niko no kwigenda akwitwara mu bigenda bitandukana n'undi. Buriya ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ibintu byo kwitondera, kuko iyo umuntu abaza ukwezi kwe nabi, ashobora guhuza wende yarazi igihe cy'uburumbuke ko ari kuva ku munsi runaka w'ukwezi kwe kugeza umunsi runaka, none uko abibaza agasanga we kwa kwezi kw'iminsi 21 ko afite, agasanga n'ukundi kwezi. None ugasanga w'igihe yarazi ko agomba gukora imibonano mpuzabitsina ntasame, ahubwo agasanga nicyo gihe cyo gusama, bigatuma abyara umwana atateganyije.
Mu bagore n'abakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batuye mu mujyi wa Kigali, baba bize cyangwa n'abataraminuje, bose bahurije ku kuba batazi neza kubara ukwezi kwabo.
Ukwezi k'umugore ntago mbisobanukirwa neza. Hari igihe haba impinduka kuri ya minsi bakunze kuvuga ngo ari 28, hakabundi igira hakarengaho iminsi 10. Ubwo rero usanga bidasobanutse neza abantu benshi, kugira ngo babarebe bahire ntago byoroshye.
Kuba waringaniza imbyaro ukoresheje buriya buryo bwa kamere bwo kubara ni ikintu cyari kigukomereye?
Yewe, byari binkomereye. Kuko njye niyambazaga kujya kwa muganga nkakurikiza ziriya planning familiale.
Kuko twagiye tubyiga mu mashuri, usanga iyo ubikurikiranye uri kubibara hari igihe ushobora gusanga wibeshye. Nk'ubu wenda ushobora nk'uko batubwiye ngo bari iminsi 28, hari igihe ushobora kubara ariko wowe uteganya ko uzongera kwijyamo iminsi 28 ishize, ukajya kubona ukabona ibije mbere cyangwa ibije nyuma yawo. Mba mbona ahubwo ari ukujya tugomba kuba buri gihe twiteguye. Noneho hari igihe ubara nabi, ni rwa rujijo rurimo, ugashiduka batwaye inda utabizi.
Dr. Nzabonimpa mu kanya gato yahaye Ijwi rya Amerika yagerageje gutanga ishusho rusange buri mugore cyangwa umukobwa yakurikiza kugira ngo amenye ukwezi kwe, bityo abashe no kumenya iminsi yashobora gusama.
Iyo umaze kumenya amezi yawe nibura 6 akurikiranye ukwareshya, uhitamo kumwe gufite iminsi isumba andi mezi, ukakwita ukwezi kurekure, njyewe niti inyuguti ya kanini. Ukaba muri amezi nabwo ukwezi kwagize iminsi mike, ukara ukwezi kwagize iminsi mike ukavuga tu ukwezi none nako niko kugufi mu mezi nabonye, njyewe nkwita inyuguti ya kantoye. Formule rero abahanga batuhaye ni iyi: ufata kanini nuvuga ngo kwa kwezi kwagize iminsi myinshi, ugafata iminsi yako ukavanamo 11 ukabona ikintu, ugafata noneho kantoye nuvuga ngo kwa kwezi no kwagize iminsi mike ugakuramo umubare wa 18 naho ukabona ikintu. Noneho kwa kwezi kunini kuvanamo 11 na kwa kwezi guto kuvara mu 18 imibare twabonye nicyo umuntu azifata hagati ya mibare twabonye hagataho
nari ngiye kubaza nawe ibintu wabyigishije igihe kinini nuko wabyigishaga mbere cyangwa nawe hari byo wungutse ubuvu
bonye twiga mu mashuri niko twiyaga ku kwezi kumugore gufite iminsi 28 ariko nange uko nagiye nigisha naje gusanga koko atari byo kuko usanga mbaza n'abakobwa cy'abagore ndi kwigisha hakabambwira ati ngi kwezi kwa iminsi 22 ndakambwira ati 29 biro bikaba byerekana ko umuntu wese agira ukwezi kwe
kuba rero uburyo bwigishwagamo navuga ngo busa nkaho ari uburyo bushaje byagize ingaruka ki ku bagore n'abakobwa bo mu Rwanda
bo sinavuga ko wenda uburyo bigishaga mu buryo bushaje ahubwo navuga ko bigishaga bamwe kuko bigishaga abagore bafite ukwezi kw'iminsi 28 none abandi bakabigenderaho babigenderaho bagafata ibitari byabo ari washobora kuvaho koko n'ingaruka zo gusama
usibye ubumenyi buke abakobwa n'abagore bahawe ku masomo agendanye no kumenya ukwezi kwaba hanini bituruka mu buryo bagiye bigishwamo iyi mpuguke nagaragaza ko kwigisha ubuzima bw'imyororokere usanga hari aho bigoranye mu Rwanda kubera gutinya kuvuga amagambo amwe namwe mu ruhame Dr. Nzabonimpa akavuga ko iyo abantu batinye kuvugira mu ruhame usanga bavugira mu rwihisho bikavamo kubona amakuru y'ibihuha uyu muganga avuga ko igihe kigeze kugira ngo abaganga ababyeyi abajyanama b'ubuzima ndetse na bakora mu itangazamakuru bahabwa amakuru yizewe yafasha abantu kumenya ibihe byabo by'uburumbuke kugira ngo birinde kubyara abana batateguwe Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR baherutse gutangiza uburyo bushya bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu mijyi bakoresha ikarita ya mituweli icyakora abafite indwara zidakira nka diabete, kanseri n'izindi bavuga ko bagihura n'ingorane kuko imiti bahabwaga ku buntu ubasabwa kuyigura batanze amafaranga angana na 10% igiciro cyayo ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu Rwanda kuva ku mwana gushika ku kuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli iyo ngingo yafashwe na HCR ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi ifadikanije na Leta y'u Rwanda yamara naho biruko haracarimwo ingorane cyane cyane ku bantu bagwaye indwara zidakira nka diabete, kanseri n'izindi abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice 10% by'igiciro cy'umuti akarorero nko mutugurwa 2200 vy'amanyarwanda umugwayi atanga 2200 ni mugiye kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ngwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise
impunzi turarira nyine ntakundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuza twishyura dipulse ese iyo dipulse tuzayikura abo ni abasaza bageze muri zabukuru ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diabete abafite indwara z'imigongo indwara za kanseri indwara zikomeye nyine nk'izo ngizo none nibavuga ngo uri ha dipulsa uzayikura hehe bayatwishyurire kuko ya seri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere ya seri ikomeze tuvure kuko yahora gituvura
Kadagi Benoit icagiye cyutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira nabo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremze kuko bayabuze
urebye mu bantu bafite maladi kronike irahenda cyane amerewe nabi cyane naje kuvugana imiti mu diabetiki imiti rango ntayo mbona gutumeze nabi cyane kandi HCR yahoraga iduwayo jewe bahoraga bantangira 80 none ubu ndana kimwe ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko ndakazi mfite nyine n'ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro ingaruka nuko tumerewe nabi urabona ifite maladi kroniki ukaba udafata imiti mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzabamerewe nabi cyane nifuza yuko byagoma gutyo ariko hasi igafasha sharje imiti y'abafite ama maladi kroniki kaziba erezimiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe bumva babagize neza rwose.
Ubutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi. Kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo camaze gushikanwa muri HCR ijejwe kubavuza. Hagataho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko. Munami heruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira HCR bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cotoregwa umuti. Hafi impunzi zirenga 15,000 nizo zivuzwa niyo mituweli. Ukitwe n'amagara atumbera ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikindi cangombwa c'impunzi. Gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko subira hagatunganywa ikindi kiringo cyo gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka 16 kuko ubuheruka harabatashikiriwe kumva zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke batabimenye. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradio yanyu, mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 Ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger na Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbahaye ikaze mu kiganiro mugiye kugezweho nanjye Nicole Giraneza. Umwana ufite ubumuga akenera kwitabwaho bidasanzwe akajyanwa mu mashuri ndetse akaba yanakora indi mirimo itandukanye ishobora gutuma umubiri we ukomera. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ruracyafite ubushobozi buke bwo kuba bwaha ibikoresha aba bana, gushyiraho amashuri yabo ndetse n'ibindi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mibereho y'abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda, turebera hamwe itotezwa abana bahura naryo tugamije kwigisha umuryango nyarwanda ko abana bafite ubumuga bafite uburenganzira bwo kubaho badatotejwe. Turaza kumva icyo abaturage batandukanye bavuga kuri itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga. Ese babona iki gituma aba bana batotezwa? Turumva kandi ubuhamya bw'umwana uhura n'itotezwa bitewe n'uko afite ubumuga. Aradusangiza uko abayeho ndetse n'icyo asaba umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga rihagarare. Twagiranye kandi ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda. Ese baba bakira ibibazo bingana bite ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga? Nimuje kureba radio zanyu, iki ni ikiganiro ejo.
Ibihe byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Umuntu ufite ubumuga hari imwe mu mirimo atabasha gukora kimwe nk'abandi. Ubumuga bushobora kuba ari ubw'ingingo, ubumuga bwo kutabona, kutumva cyangwa ubumuga bwo mu mutwe. Abantu bafite ubumuga runaka usanga izindi ngingo zabo zose zikora neza. Kuba umuntu afite ubumuga si ikintu gishya mu muryango nyarwanda kuko hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kugiriramo ubumuga. Hari ubumuga umuntu avukana, ubumuga buza umwana akimara kuvuka ndetse n'ubumuga bushobora guterwa n'imvune. Imwe mu miryango nyarwanda iracyafite imyumvire y'uko iyo umuntu abyaye umwana ufite ubumuga abagushije ishyano ndetse bamwe mu bagize uwo muryango bagahakata umugore wabyaye uwo mwana. Si ku mugore wabyaye uyu mwana gusa, ahubwo n'umwana wavukanye ubumuga usanga hari imwe mu miryango imutoteza. Ni muri urwo rwego Ariete Nishimwe yaganiriye na bamwe mu babyeyi batuye mu mujyi wa Kigali bakamubwira igituma hari imwe mu miryango igiheza abana bafite ubumuga. Reka tubumve.
Gusa ni imyumvire mibi y'Abanyarwanda, ariko jyewe numva ko mbere yo kugira ngo bampe akazi bakagombye guha wa wundi ufite ubumuga. Niba afite n'akagare ari kugasunika cyangwa ari umuntu umusunika, byaba byiza kugira ngo wenda ejo hazaza nawe yaba yabonye uburyo ki yagenda ariko ukaba utabugira utamutesha agaciro.
Ubundi bwo ntabwo byakagombye yuko bana heza, bakagombye kujya bafatanya mbese bagasangira bakabana neza bakumva yuko umuntu wese ari umuntu.
Nyine ni imyumvire mike yaba abantu abana nubwo abumuga ko atari wigeze kamufata nk'umuntu nkuko nabo bakwimba mu buzima bwabo ko nabo byabahindukira n'ese umuntu ntiyaba ikimuga kandi yarara mu muntu muzima
ubundi umuntu wese ni umuntu kuko mbese twese twatutse ku mugabo umwe mbese twese ni nkaho mbese tungana
murakoze impamvu wenda ni uko bitewe n'ubumuga afite wenda se afite ngombwa bwo kuba atagenda cyangwa se atabona ureba ubyumva ko uko umuntu atabona ko wamuhanga ikintu ngo akore biragoye kuko umuntu yaba ari guha serivisi cyangwa se ari gukora icyo gikorwa nabwo bamureba biragoye ariko nabwo burije ko hari ikindi ashoboye niba wenda se afite ubumuga bwo kureba ushobora kumuha kuba yajya agira inama abo bakozi bandi ufite wenda afite nk'ubwombwa bwo kuba wenda atagendera urugero ushobora nko kuba wenda se wamuha kuba yacuruza ashobora kuba yicaye umuntu nko muri butike si urugero umuntu yaza akakuka afite amaboko akaba yakoresha amuhereza nk'ibintu runaka
mpamvu abantu abagihezwa abantu n'ubumuga kubera imyumvire y'ababyeyi iba ikiri hasi nicyo kibitera nta n'ikindi kuko aba ari abantu nk'abandi ni ukuvuga ngo ni ababyeyi banga kwakira ko abana babo ari abana nk'abandi
barakoze cyane aba baturage bo mu mujyi wa Kigali badusangije ibitekerezo byabo bagiye bagaruka ku myumvire mibi abantu bafite yo kumva ko umwana ufite ubumuga atameze nk'abandi abandi nabo bati biterwa n'uko ababyeyi baba batarakira ko babyaye umwana ufite ubumuga bityo bagahora bamuhisha Nawe duteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike? Dusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 07/28/02/82/32 cyangwa kuri 07/78/54/14/11. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikira ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Abana bafite ubumuga bakenera kwitabwaho bidasanzwe ndetse no guhabwa ubufasha mu buryo bwose bushoboka. Kuba umwana afite ubumuga bimugiraho ingaruka nyinshi ku mitekerereze ye, imyitwarire ye ndetse n'ubwenge bwe. Ni muri urwo rwego abana bafite ubumuga bakenera amashuri atandukanye akungahaye mu kuba yabaha uburezi bakeneye. Aba bana kandi bakenera kubona ubuvuzi buhambaye kugira ngo babashe gukurikiranwa neza. Amwe mu mashuri yita ku bana bafite ubumuga twavuga nk'ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ishami rya Gatagara riri Gikondo ryatangijwe muri Mutarama 2015. Mu kiganiro ababyeyi barerera muri iri shuri bagiranye n'igihe.com ikinyamakuru cyandika mu Rwanda, umwe muri abo babyeyi yaragize ati "Mfite umwana ufite ubumuga bwo kutavuga, ubagize imyaka 7, ariko bene wabo w'umugabo bahora banyurira ko nazanye umwana ufite ubumuga mu muryango wabo ngo kandi batajye babyara abana bameze batyo. Agahinda karanyica nkaceceka kuko nta kundi nabigenza." Akomeza avuga ko byatumaga yiheba cyane, yabagize aho ajya umwana akamusiga mu nzu ngo hatagira ubona ko yabyaye umwana ufite ubumuga. Ati ariko kuri ubu nariyakiriye, numva ko umwana wanjye ari umwana nk'abandi ndetse n'abavandimwe bavutse badafite ubumuga baramukunda cyane. Mu kiganiro ejo mugenzi wacu Ariette Nishimwe yaganiriye n'umwe mu bana bafite ubumuga amusangiza ubuhamya bwe n'uko abayeho mu muryango. Ese kuba afite ubumuga hari ingaruka bimugiraho mu buryo abana n'abandi? Tubumve turagaruka mu kanya.
Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nzabonimpa Boniface, aho ni hano mu murenge wa Mpanga.
Nese wadusangiza ku mateka y'ukuntu byakugendekeye mu gihe ubumuga bwatangiriye?
Maze igihe kingana n'imyaka 4 ubumuga byatangiye, nacitse ukuboko, ariko muri icyo gihe byari binkomereye cyane kubera ko nko mu rugo nari naramenyera kurisha imoso, byasabaga umuntu ngaburira, ugasanga nimba mukuru wanjye adahari hari inzara yanyicaga kubera ko byabaga byananiye nani turimo nikorera, sabaga kumfurira ku ishuri n'abandi gukina n'abandi bana bo babanje kujya bansereza ngo ndi kajorite. Mu minsi ya mbere ntabwo byari binyoroye, ababyeyi nyine batangiye kumfata nk'aho hari ikintu mbura, nk'aho nta kintu nzakomeza kwigezaho, nyine byari bingoye cyane.
Uyu munsi subayeho gute?
Uyu munsi nagerageje kugenda niyubaka, nabo n'ababyeyi bagenda banyumva, ariko hari bamwe muri bagenzi banjye bamfata ukundi, bamfata nk'umuntu udafite ingingo zuzuye, nk'aho hari ibintu ntashobora gufatanya nabo, kandi murabizi ko tuba dushoboye gusengerageza kutwitera icyizere kugira ngo nanjye ubwanjye kugira ngo ejo nzagire ejo hejo.
ubona ari izihe ngaruka bikugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi?
Bingira ingaruka nyinshi, kuko hari uko n'abantu bamfata ari n'ahantu njya ntibizere ko nshoboye nk'abafite amaboko abiri. Abantu ntabwo bizera ko nshoboye nk'uko byagakwiye, kandi mu by'ukuri njye ngerageza kwiyubaka, ariko hari hamwe njya gusaba serivisi ukabona, cyangwa ngiye gushaka nk'indi mirimo, kuko ntabwo nakora nk'imirimo nk'abandi bana b'urungano wenda bafite amaboko abiri. Bingiraho ingaruka, nubwo mfite insimburangingo ariko ntabwo nakora nk'umuntu ufite amaboko abiri.
Abana bagenzi bawe bihebye uyu munsi nabo bashobora kuba bari mu buzima nk'ubwo wari ubayemo, ni iki ubabwira uyu munsi kugira ngo bumve ko nabo ubungubu batari ibyo herezo?
Nababwira cyo ntibihebe, kuko nanjye bitangira, nanjye ubwanjye nabanje kugira kwiheba kubera ukuntu abantu bamfataga, ariko nyuma naje kwicara ndatekereza ahubwo ubu nibyo bimpa imbaraga yo kugira ngo nkore kurusha abafite amaboko abiri, kuko nibwo buryo bwonyine buzatuma niteza imbere. Bigirire icyizere, nubwo wenda babana n'ubumuga ariko ibindi bizaza, ibyiza biri imbere, iyo ukomeje gukora ibyiza biri imbere.
Noneho mu muryango nyarwanda hari abantu bagiheza abantu bafite ubumuga bumva ko badashoboye, ese abo bo ni ubuhe butumwa wabagenera?
Ubutumwa nabagenera wenda ni ikibazo cy'imyumvire, ariko ubutumwa nabagenera turashoboye kandi dufite umurava, natwe nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye kandi dufite umurava wo kubaka igihugu cyacu. Iyo bajye babidushyigikiramo, aho tubakeneye badufashe, aho dugize intege nk'isuku, natwe si ubwacu ariko ibindi turabishoboye, nubwo wenda ntashobora nk'ibyaba ariko hari naho nakora kubarenza. Bagenzi banjye ku ishuri mbasha kubasobanurira amasomo, kandi mbana n'ubumuga hari ari ubu ndi muri komite y'urubyiruko ahantuye, ngira ibitekerezo, mbafite ibitekerezo bizima, ntabwo kuba nta rugingo mfite bivuga ko hari ikindi kibazo mfite, kuko natwe turashoboye, dushobora gukora nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye.
Murakoze cyane.
Namwe murakoze cyane, umunsi mwiza.
Turamushimiye cyane Nzabo Nimpa Boniface wo mu karere ka Kirehe. Mwiyumviye ko yagize ubumuga ku myaka ye 14 bikamutera kwiheba ndetse bikamugora kwiyakira, kuko ku ishuri bagenzi be bamuhimbaga amazina bitewe n'uko afite ubumuga. Nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike? Dusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/082/32 cyangwa kuri 07/28/57/14. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu mwaka w'2012, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibaruramibare, Rwanda National Institute of Statistics of Rwanda, cyagaragaje ko abarenga 450,000 bafite kuva ku myaka 5 kuzamura bafite ubumuga. Iyi mibare kandi igaragaza ko muri aba igitsina gabo bangana n'abarenga 220,000, naho igitsina gore ni abarenga 225,000. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko intara y'Amajyepfo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abantu benshi bafite ubumuga, bakurikirwa n'intara y'Iburasirazuba.
Bivuze kwimwa uburenganzira mu muryango, umubyeyi agafata umwana yaba anafite umuga agatamujyana mu kigo akamutamo, abandi bakabata ku nzira, abandi bakabima uburenganzira bwo kwiga cyangwa se kuvuza umwana, abandi bafashwe nabi. Icyo rero NCPD ikora ni ukubakorera ubuvugizi, ubukangurambaga hirya no hino. Uyu mwaka dusoje ingengo y'imari, nabwo twongeye guhura n'ababyeyi hafi na 300 igenewe mu gihugu, bihumbiye mu matsinda, amakoperative afite abana bafite ubumuga. Tubakangurira kwita ku mwana ufite ubumuga, kuko buryo umwana agomba kurerwa mu muryango. Ibi byadufashije rero kumenya ibindi bibazo by'uko hari imiryango agiye itandukana, kuko umubyeyi yabyaye umwana ufite ubumuga, tukama kubagira inama, hari abagiye basubirana, ukabona umwana baragiye bamufungirana ahantu ntiyiga, ntavuzwa, twamara kwibona tukabona n'akarere. Akareka akabasha kugenda agakora ubuvugizi, kagasura umuryango, umwana agasubizwa uburenganzira bwe.
Uretse wenda amasezerano Leta y'u Rwanda yagiye isinya muri ya gahunda yo gushyigikira ko ufite ubumuga nawe agira uburenganzira nk'ubw'abandi, itegeko rihana gute wa mubyeyi wirengagije nkana cyangwa se atabizi bwa burenganzira bw'umwana bugahutazwa?
Itegeko nomero 01/2007 ryasohotse ku itariki 27/2007, ingingo ya 28 mu ngingo zisoza igena ibihano. Yavuga ngo umuntu wese ukoreye icyaha umuntu ufite ubumuga icyaha cy'ivangura n'ikihohoterwa iryo ari ryo ryose ahanishwa igihano gisumba ibindi byose mu mategeko mpanabyaha cyangwa se mu mategeko agenga ibyaha mu Rwanda. Niba wahohoteye umwana ufite umuga, tuvuga namufashe ku ngufu, niba gufata ku ngufu igihano gisumba ibindi byose ari burundu, hakaba n'icyo bita igihano cyo hejuru n'imyaka 5, uwo uzajya uhabwa burundu n'umarwa hamwe n'icyaha n'inkiko, uzajya uhabwa igihano gisumba ibindi byose kuri icyo cyaha. Niba wimye ibyo kurya, umuntu ufite umuga kandi wenda ubishoboye bazareba ubushobozi bite umushinjacyaha abigine nk'icyaha akujyane mu rukiko, hanyuma urukiko n'ugucira imyaka 5 n'ubwo 15.
Kese mwakiye zifitanye isano no kubuza uburenganzira umwana ufite ubumuga.
Nka kese imwe y'umubyeyi wari ufite abana babiri hano mu murenge wa Kinyinya, mama wabo yarabafungiranaga ariko nanone tukabona ko abana babuzwa uburenganzira. Izi ngingo twavuga ni nk'abana ubona baba batabashije kwitabwaho ngo bavuzwe. Nimwe nayo mukabona harimo uburangare bw'ababyeyi cyangwa se uburangare bw'abagomba kubikora. Nk'urugero, umwana wo mu karere ka Gicumbi twagerageje gusura dusanga mu rwego rwo kugira ngo avuzwe birenze ubushobozi bw'ababyeyi. Ikindi ni umwana wiga mu kigo kimwe cy'amashuri Nyanza, aho yimwaga uburenganzira bwo kubasha kwigana n'abandi, bavuga ko afite umugabo ukomeye ayo kugira ngo abashe kuba mu kigo ni intambara.
Bivuze ko ryategeko ntawe rirahitana.
Itegeko ryo abo ryahitanye ni abantu bagiye babangamira uburenganzira bw'abafite umuga. Dufite nka kesi imwe y'abantu bagerageje navuga kubangamira uburenganzira bw'abafite umuga. Umuntu yinjiye muri tagisi yagezemo mbere kuko atabasha kubyigana, itagisi imaze kuzura abwiye shoferi ati igare ryanjye rikiri inyuma. Kombe ati ntabwo natwara ikimuga. Kamusohoramo nyine nk'umutesha agaciro. Ibyo twara imenyetso bikurikirana tujya kuri polisi itanga ikirego, polisi irabikurikirana dusijya mu bugenzacyaha no mu rukiko. Mukombe yacishijwe amezi 6 afunze. Bigaragaye ko umubyeyi yimye uburenganzira bw'umwana, aho ngaho tugomba kuyoboka bagatukana tugakorana n'uturere kugira ngo wamuntu uburenganzira bw'ibanze.
Umwana wumva ikiganiro wahutajwe akabuzwa uburenganzira bwe akora iki aganinde?
Ngira ngo ubwo ni nka bya bintu bijyanye no kubuzwa uburenganzira ariko butarimo ibyaha. Aha ngaha twareba ngo yabuzwe uburenganzira mujya ni iki? Tuvuge n'umwana wari uburenganzira wenda bwo kujya mu ishuri, ntagende ajye ku murenge asabe gusubizwa mu ishuri. Cyangwa icyo rwose muzi ko turi mu gahunda y'uburezi kuri bose, abazamufasha. Ariko niba ari nk'umwana afashwe ku ngufu, umwana wimwe umutungo, umwana atayo n'ababyeyi, aragenda ajya ku murenge yegere serivisi ya leta ishinzwe ubugenzacyaha. Ubu abantu bayikora musiga babita RIB, Rwanda Investigation Bureau, yerekana ibimenyetso, bakore dosiye umujyana mu rukiko barebe ko uwo muntu asubiye hasubizwa uburenganzira. Uburenganzira ni ikintu umuntu agomba guharanira. Niba koko ugaragaza ko wagiye uhohoterwa, uhe ibicece tubwire igihano rwo ku murenge ugaragaza uwaguhohoteye. Niba atamukurikirana ujye ku karere, nibyanga natwe bazatumenyesha mu karere dufatanye kugira ngo turi kuba twagusubiza uburenganzira bwawe.
Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda. Twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bagaruka ku mpamvu babona zitera imwe mu miryango gutoteza aba bana. Bamwe bagize bati biterwa n'imyumvire mibi y'ababyeyi yo kumva ko umwana ufite ubumuga aba atameze nk'abandi. Abandi nabo bati ni uko ababyeyi baba batarabyakira. Twumvise kandi ubuhamya bwa Nzabonimpa Boniface wagize ubumuga ku myaka 14. Bagenzi be ku ishuri bamuhimbaga amazina atandukanye bitewe n'uko ameze, bikaba byaramuteraga ipfunwe cyane. Kuri ubu agerageza kwiga neza ndetse ajya anafasha bagenzi be mu masomo. Nsengiyumva Jean Damascene, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda, nawe yagarutse ku mpamvu abona abana bafite ubumuga bahohoterwa, agira ati byose biterwa n'imyumvire haba mu muryango umwana avukamo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Yagarutse ku kwigisha umuryango ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana nka kimwe mu byafasha mu gukemura izi mbogamizi abana bafite ubumuga bahura nazo. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbibutse ko mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho kuri uyu munsi. Ese mubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga bicike mu muryango nyarwanda? Mwadusangiza ibitekerezo, ingero cyangwa inyunganizi mubinyujije kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Mushobora no gukoresha nimero kandi mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro ejo cya none cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutse ku kiganiro ejo mu gikurikira ku 104.3 ijwi rya Amerika mu masankaya. Nitwa Nicole Giraneza, mukomeze kugira ibihe byiza.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mugume ku maradio yanyu mu kanya gato cyane saa 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo.